Corori nyera imihigo twarori nyera imihigo twagerageje kwingoma inkoko zigomba kwanaga ati ni urugamba rw'ininda barutota rugamba 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 mugawe urwo ni urugamba urwo inkoba ati ni urugamba nkubawe abanyamara nkubawe ati habonje rwogezwa nyanzi ngaba rwangombwa kuri gitebwe niyeretse igitera igitondo kiratangazaga nkubawe nyamara nkubawe ati niruka burukubita ishyanga ishyamba rigashyika ry'abanirwogana ngabuye